mama, wako Yesu tunasimama.
Oh, misalama nyingine kama yako Baba. Kwako kuna faraja ya kweli Yesu. Kwako kuna ushindi Baba. Kwako kuna amani Yesu. Oh, 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 oh. Nimeona nikimbilie kwako. yako mbele zako Yesu. Akapate uponyaji wote. Tuko mbele zako Bwana mabwana, twahitaji neema yako Bwana. Tuko mbele zako shaka ya darama sayende, twahitaji And God will bless you in the name of Jesus. Also, you can show us on the comment section if you have been blessed in the name of Jesus Christ. May God bless you wherever you're watching us from. God bless you. God bless you. Shalom. Hallelujah.